Batake Pierre Gadano, Simore Tati. Onon rewbene, yo goto e mon fof dofto jom galle mum. Mbele kala mo rewani kongol alangol, ngurndam jom suudu mum, ina fotta dum, dante, tawa soklaani ko ina halde. So yii, labal ngurndam mon, ene edi mon. Woto mbadi mon, tugno e nyantule mon. Mori, kangeji wala chomchi, jodi. Njogode mbadi bernde, chudi nidi. Mbadi ndumi nidi. Hono bernde yan keninde, dende. Kodum woni, kotidi alla. Konon rewbe senibe, faunobe damao mumen, e alla. Luftinobe warbe mumen be, nyantor tono onden. Honono, saratu, loftorino Ibrahima, ina nodiradum cherno ni. Ononne, sodon bada ko moji, tawa alda e kulol, kon iudi mako, kanko saratu. Onon warbe bene, ngande no ngurdirton e rewbe mon, paamon ko debbo buri lefde. Tedinebe, sabu ko on rondi be ngurdam dam alla, rokkiri on mojjere mum dam. Mbele torali mon, ina mbasa paddal. Nden non, njofniranmi ko yo mijo mon won woto. Berdo mon gona gote, njidindire e koye mon, kewon yurmende e yankinare. Woto njofto de, badda on ko boni, wala jennod on. Nduwana de jo mum ni, ngati koye dum alla noddi on. Mbele odon dona, barke o. Ngati.
Kala jitto wurde yia nyaldi belti, yo ren demgal mum e ko boni. Nang hunduko mum e kala banta yaga. Yo rungto bonande wada ko moddi. Yo yielo dejre o e mum ngati jomirado nano ndara fewbe be ene hedo torali mumen kona mona rumti wadobe bonande be
holi fof leptowo on son tirnginanima ko moddi son jari mette sababunde pewal ni malu wodantu on woto kule yimbe be te woto hakkillaaji mon jibo maunine almasihu jomirado o e berde mon e kala saha kebano de dartade kala namnido dalilu damaw mon tawa ko yankinare e kulol gonde hakillaaji deedi bel haydo nyingete den do bonnitobe ngurnam mon mojjam ngiudam e kabondiral mon e almasihu be ina kersa yarde mette e der golle mojje so tawi ko dum woni sago alla buri yarde mette e der golle bonde sabu almasihu o e hore mum mayi gotol ngam bakatuji mbele artede on e alla kanko pewdo ngam o nyibe o to bangne bandu o warama to bangne ruhu o wurtinama ko on ruhu kadi o yeniroy ruhuji chokadi lundinodi e jamanu nuhu di alla munyanno ko juuti tawa nuhu ena fewna lana doy yimbon seeda ndadnirano ndiyam manam pitali jetati dum annamina noko baptisgol dandowol on joni gol gol baptisgol wona ngam ittude tuudi bandu ko ngam notoraade alla hakkille deedo gol dandirta on ko gurtugol yesu almasihu ngabburo do asaman hebi nyaamo alla jimi e malaikaaji e kala ko wodi bawde.